Petro mar ariyo, ariyo. To jonabi mag miriambo bende nowuok kuom oganda Nyasaye ndalo mokadho. Kamano bende kaka jopuonj mag miriambo biro wuok kuomu. Ginikel ling'ling puonj mag miriambo maketho ji, kendo ginikwer kata mana ruoth mane owarogi, mi gimi tiekgi piyo piyo nono. Kata kamano, ji mang'eny noluw timgi mag anjao, kendo ji nowuo marach kuom yor adiera, nikech timbegigo. Kuom gombo chamo gik malang', jopuonj mag miriambogo nokaw giu gi weche mag wuon. To jang'ad bura oseng'ado buchgi chon. Kum ema oritogi, kendo ng'ama biro tiekogi ok nindi. Nyasaye ne ok oweyo malaika mane oketho mak okumo, to nowitogi e mach ma ok tho, motwegi e mudho gi nyororo ka girito chieng' bura. Bende Nyasaye ne ok oweyo piny machon mak otieko, kane okelo ataro e piny joricho, to noreso mana Noa, mane jaland wach makare, kod ji mamoko abiriyo. Nyasaye nokumo mier mag Sodom gi Gomora, kowang'ogi, mi gilokore buru. Kamano nolokogi ranyisi mar gima biro timore ni joma ok oluoro Nyasaye. Lut to noreso, nimar ne en ng'at maber, kendo chunye ne chandore ahinya nikech tim manjao mag joma timbegi richo. Ng'at makare no nodak e kind jogo, kendo pile ka pile nowinjo kendo neno gik ma gitimo, omiyo chunye nochandore ahinya kuom timbegi mag dwanyruok. Kamano waneno ni ruoth ong'eyo reso joma oluore kuom tem mochomogi, kendo ng'eyo keto joricho e kum nyaka chop chieng' bura, to moloyo jogo matimo dwaro mag ringruok kuom gombo mochido, kendo chayo teko mar Nyasaye. Jopuonj mag miriambogo nigi chir, kendo wang'gi tek, bende ok giluoro yanyo kata mana joma nigi duong' e polo. To kata mana malaika manigi teko kod nyalo moloyogi, to ok donjnigi gi weche maricho e nyim ruoth. To jogo chalo gi le maonge rieko, mane onyuol mana ni mondo maki kendo negi. Giwuoyo marach kuom gik ma gikia, omiyo gin bende notiekgi mana ka le maonge rieko. Giniyud pok mar richo, kar richo ma gisetimo. Timo gik ma gombo gidwaro odiochieng' alanga ema miyo gimor. Ka gichiemo kodu to gikelonu wich kuot, kendo gimiyo nyingu kethore, ka giore gi timbegi mag wuond. Wenge girango mon mana gi gombo maricho, kendo gombo ma gin go mar dwaro timo richo ok rum. Giywayo joma yiegi yom yom, gitero e richo. Bende chunygi ong'iyo gi gombo gik moko. Gin joma okuong'. Giseweyo yo ma oriere tir, mi gilal, nimar giseluwo mana yor Balaam wuod Beor, mane oketo chunye kuom yudo pok mar tim maricho. To kanyna ma momo nowuoyo gi duond dhano, kokwero janabi no kuom kethone, mi otieko neko mare. Jogo chalo gi sokni maonge pi, kendo gichalo gi ong'weng'o mayam koth riembo. Gin, gima okan gi en mana mudho mandiwa. Giwuorore gi weche manono, kendo kuom gombo mag ringruok giyo joma dwaro tony ka kuom joma timbegi mono. Gisesingore ni jogo ni gibiro miyogi thuolo, to gin giwegi gin wasumbni mag gik makelo kethruok, nimar ng'ato doko misumba gimoro amora moloyo chunye. Ka ji osetony e kethruok mar pinyni nikech ging'eyo ruodhwa kendo jawarwa Yesu Kristo, to eka gichako giduodore e kethruok, mi kethruok makogi, to ngima ma gibedogo achien doko marach moloyo ngima mane gin go mokwongo. Dine obedo nigi maber ka dine ok ging'eyo yo makare, moloyo ng'eyo go, to bang'e gidok chien giweyo chik maler mane omigi. Osetimore nigi mana kaka ngero wacho ni,
guok odok nang'o ng'okne?
Kendo ni,
ngurwe moseluok odok nyielore chuodho.